This is Essence Vibes.
My. Oh yeah. Onetoki kwenye njozi zangu, swaga zako zinanimaliza. Sikuchoki mpenzi wangu, raha zako zinanimaliza. Sio mizizi wala madawa, sio miti shamba, haya mapenzi. Sio uzuri, sio mavumba, sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife ife mi, my lover, kipenzi changu. Ife ife mi, ife ife mi, my lover, onife, oh ife ife mi.
Sio mkubwa katoto ka elfu mbili, nachohitaji kupendo mipilika siziwezi. Kuona we jambo kubwa, nanipa haja za mwili. Wezidisha kunipenda, mie kuchiti siwezi.
Sio mizizi
wala madawa, sio miti shamba, haya mapenzi.
Sio uzuri,
sio mavumba,
sio sali,
sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife ife mi, my lover,
my lover,
kipenzi changu,
kipenzi.
Ife ife mi,
mpenzi wangu.
Ife ife mi,
my lover,
my lover, onife,
onife,
oh ife ife mi.
Not even see condition. My.